miliki manoti. Noni chukia mina shukuru fresh.
Upendo spende mie kwangu hiyo barika. Niriko toka mateso hizo shida shida.
Leo ata kesho siyo kopi kulala nanja. Ninaamini changamoto ndio ushuja.
Snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show.
Navya watu mimi.
Snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show, snaga show.
Navya watu mimi.
Baby wangu nyototo. Kumtamani baby wangu nyototo.
Kusumbua baby wangu nyototo. Kufatiria maisha yangu ni uchoko.
Wesi chizi basi mino doctor mirene. Leto chizi niku chane chane kiwene.
Niliko toka wanajua mamba sokene. Wanangu washikaji wananitaga jembe. Yani ni vita na dunia tunapita. Nisha wazame walo nikose kapisa. Nishaka kuwa sina haja ya kususa. Tulo wapenda baazi tusha wazika.
Snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop.
Navya watu mimi.
Snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop, snaga shop.